Sababa basumbe. Ithi angilalanga ubusuku bayizolo. Bengilokhu ngibushaya ngapha ngibheme nezolo. Blome ney'ngane zidla imali yegolo. Bebahlanganele wine gcine bamba ngamadola. Ngapha amadoda bayakhala since baphume but bayospana. Since baphuza sebayalahla. Ngapha izinja zami zezana. Phones on flight mode, high boat, ucephansi umakoti umuntu. Asikhohlwe nangeqando, hayi khona let's go. Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Ngithi angilalanga ubusuku bayizolo. Ngitahule mangwane ntshwarele ngitahule. Ngikutlwa ke kgathetse ke bantuse. Maloba ra robala le re botu. Le maobane a ka robala. Matsi a feka ke nsazokala. Ngoba tsina ke sazosidala. Mabafula siyofika kuqala. Ensiyophuzuka kuyoze kuvale. Ipobla ipobla. And we bottom by the case. Abafakes abaxosha. Bazoqwalisa le space. Banza intern doctors. Try my patience. Izolo besimosha namapaint stage. So mamane cela ube umngani wami. Ungiphethe umbe mnande. Isihlamahlama singenzane. So mamane cela ungizwele nami. Kule dolo ungibhale. Isihlamahlama singenzane. Ayayaya. Ang lalang ubusuku bayizolo. Nakutshela ukuthi sozosifolentwana yama siphethele. Phela yethu celebration abasiyeke ngiyithele. Basivalela ngaphandle marafok asibangene. Enhleka sibangene. Drop the gorgeous Chanel for shorts. Pay day scheme soft as him Jojo. So figure that's more shit. Pay to mnoto with some Zulu girls. Have a song on call.